ngam durwiddidde baasi ko nyaw coronavirus o waddi fedde leydi Niger hawjinde nimɓe larɗuɓe dow ballagaji pelle mballoɓe ɗe leyɗe duniyaaru waɗi golleji. Kanjum waɗi ko joom en ɓaadeji 200,000 keɓi wallitirede misali gineji ko darta cellal ɓalli nyamdu yeru no Mahammadou Oumarou secrétaire ɗiɗaɓo fedde hawjiɓe nimɓe larɗuɓe nder Niger wiri.
Min jingi sigila wallirde ɓe, sigila mo nder mum ɓe lildante ceede dow laabi lildol ceede jamani hannde. Jo en ɓaale du 200,000 kan en gaddante balla ka. Min jeddaniɓe du nyamdu ko ɓe lotoro e kan fuudu ko ɓe lamnira cakantarare maɓɓe. Rewɓe tawraɓe laru jogiɓe ɓaale kan en balla mum, min ɓuri hokkude sembe. Min balliran du nayeɓe tawraɓe laru no garbina. Min ekkintini du fa hannde woɓɓe nder maɓɓe nyogol waɗa bavette naabi en cummoɗe
la fabrication de bavette.
Kadijatu Ahmadou Salifu no jooɗi dambugal nokkure muɗum to nyata imo tawa nder nimɓe sappo heɓɓe ekkintinede dow gaɗol sumreji. Ngol ekkintinol du fedde nden kam sigiliɗum ngam wallude ɓe nimɓe larɗuɓe e homtude muraduji mu'en le wakkati ko nyaw coronavirus waddi faddunde e golleji maɓɓe bo waɗi.
Minen gaɗa minen sappo rewɓe jeenayi e gorko goto nder balɗe ɗiɗi kam min ekkiti gaɗol cumre. Irɗeɗo minen mbawi wadde kanƴi hermi e laso nder nyaloma. Irɗiɗo minen mbawi wadde kanƴi 2,000. Gelgiɗon sukaɓe no gaɗa kanƴi ɗo minen gaɗa hano iri majji 3,000 yaade 4,000 nder nyaloma goto. To wallahi nder gaɗol cuume ɗe min keɓi nafaka ɗuɗɗo. Arande ni min galana minen sappo, de joni ɗiɗo gon ɓeydake he amin ngam min galana masini jeego.
E gaɗol sumreji ko watta 4,000 nder nyaloma fuu Kadijatu o caɗale muɗum woni e rafi sonnude ɗum. Woɗi du wona wakkati fuu ɗum satte.